Black Market Records. Mawa, Mawa, Mawa,
Java.
Be forbidden, Mawa, forbidden, Mawa, be forbidden, Mawa, be forbidden rose. Be forbidden, Mawa, forbidden, Mawa, the forbidden, Mawa, the forbidden rose.
Siamini machoni, ni kama sioni, naumia moyoni. Wamenifanya mlezi, kila kukicha naweka pesa kwa benki.
Nina rafiki wangu tuwaenzi, kumbe shamba langu wanalima mwezi. Anapenda kuniona nikiwa shenzi, yani sijiwezi kama mtetezi.
Wanakula zangu doho, wanachoma dom, nakesha bro. I don't wanna love you more, so you rather go and let me go.
The forbidden, Mawa, forbidden, Mawa, the forbidden, Mawa, the forbidden rose. The forbidden, Mawa, forbidden, Mawa, the forbidden, Mawa, the forbidden.